Sweton the ambassador, baby.
Look at.
Wanga shalala, tunangara, mina wewe tu. Weka msafara, kilele ni nende na wewe tu. Vile vitu vyetu, si unagusaga. Boosti vichwa vyetu, aibubwaga. Na hizo zako tatu zimeka kwenye mwiri kama kitabu.
Ayaya,
unafanya wanga Swahili wanapata tabu.
Ayaya,
sogea karibu cheze na mimi mbona si ajabu.
Ayaya,
vyako vikuku na hizo bangiri wanapata tabu.
Ayaya,
ondoa nishai, sogea karibu nataka tuwe hai. Oh yeah, ondoa nishai, sogea karibu nataka tu fly. Oh yeah.
Happy day, happy day,
happy day,
happy day, happy day, happy day,
happy day,
happy day, happy day, happy day,
happy,
happy day, happy day, happy day,
happy day.
Unakula bia Kulu mkia umeniroga sana ah, nimesha nasia wanaonyatia watasubiri sana ah, shepu yako mwiba mama kila mtu na mchoma ah, yeah. Wanakuma tena kwa sana na Singida Dodoma ah, kifuani na kora wama chuchu mchongoma ah, yeah. Novudeka kama mtoto mbona wanaisoma ah, ondo anishai sogea karibu nataka tuwe hai. Oh yeah. Ondo anishai, sogea karibu nataka tu fly. Oh yeah.
Happy day, happy day, happy day,
happy day,
happy day, happy day, happy day,
happy day,
happy day, happy day, happy day,
happy,
happy day, happy day, happy day,
happy day.
Ila nao wakisema sana hapa miko maulana. Nimechagua kukupenda sana. Mimi na wende tunawezana.
Records.